Oti mungo zialo mundina Polisa jumugo zialo no munda mungu Oki kekelo wago zialo munda mungu Mbiali nolwe niko zialuwe ujimwe Jewume eke ujimwe ujimwe Obode kweliko na muna hachi mseje Obode bule gumuna dekwa muma e ujimwe kwame Umwodili ubone tizi e kuike Obode kweliko Ako wafona mune beli njimwe Was someone that will not know for a woman? Who would live when it is your weekend?
Even then I'll know where you go. Mela, you can't
Ogodo no nuku sara nu mo je ni paja go pe Ogodo gwangwa Onye mwelu che gabatego Una mwelu Onye ji uche abatego Maka no onye ji egwe abatego Maka no onye ji mma ebutego Maka no onye ji anu ya watanku No onye ji ogwe alutanu Ema kwanu onye ji mma ya matego Egu mmetila alakelu m Chukwu mabata n'ọkụ na bụta ji ma agosi mo Egu mabata n'ọkụ Obodo ekwelu goto Ekwelu go mba n'ekwelu chi Mba n'ekwelu chi uwe Egu na bụta ji ma agosi mo Egu mabata n'ọkụ Ụwa mebule eye Egu go ụwa si anyị Amalise.